Baphulaphuli ezba benchilo ke ndathi pha emncibeni si naye umfundisi uKiti. Mfundisi uKiti, ndicela uqonda tata ingaba uyasiva kulo cala.
Okay,
mfundisi wami kuhle ke ukuva. Mfundisi mani kunikeke elithuba uzibulisele kubaphulaphuli bese sikhululo uRadio Cape Pulpit.
Mandi tabathe ithuba ndibulise kuba umfundisi uGodo ngomqeqeshi wale nkonzo, ndibulise abaphulaphuli be-Cape Pulpit Radio indawo ngendawo abaphulaphuli ebekuzo, ndibulisa ngegama elihle lomfeki umvumini wam uYesu Kristu. Ndithemba ukuba nangale imini yovuko uThixo usabaphethe ngenceba, ndithemba ukuba uThixo ke usahamba nabo. Ebulisa ke baphulaphuli kwindawo ngendawo eniphulaphule nekuzo.
Wow, mfundisi siyabulela. Kuhle uphinda ukuva ilizwi lakho namhlanje. Mfundisi siyakholwa ezusazi intoba namhlanje yimini yovuko. Sithi uYesu uvukile engcwabeni. Ndicela ke uzobele umphulaphulo mameleyo umfanekiso ngqondweni intoba ngale mini inhle kangaka ekuthiwa yiSunday yokuvuka kukaYesu. Kwakusenze kantoni?
Sibulale ba umfundisi uGodo. Nkokheli yami ibulisa kwakhona kubaphulaphuli ngale mini yovuko. Sifumane ilizwi lenkosi elizawuba yenye ingcaciso eluvukweni lenkosi kwincwadi kaMateyu isahluko ke seshumi elinesithandathu. Ndizawuqala ukufunda phaya kulaa mqolo wesihlanu siyokuma ke kulaa mqolo wesixhenxe singawufundanga wona, incwadi kaMarko chapter 16 ndizawufunda uverse 5 siyokunqandwa nguverse 7 singamfundanga yena. Isihloko sendaba esithi uvuko lukaYesu. Bafunde ke baphulaphuli bakungena engcwabeni bambona, babona indodana ehleli ngasekunene izithwe wambu ngengubo ezimhlophe. Baphi baqephuka umbilini iseke yona kubo, musani ukuqhiphika umnilini, nifuna uYesu waseNazaretha ebebethelelwe emnqamlezweni ukile akekho apha, nantsiya indawo ebelele kuyo. Eli lilo ke ilizwi lenkosi. Inkosi ke ngubawo mayisikelele kufundwa uyathesha kwawo ke amazwi ayo njengenkosi ngoku kude kube kunaphakade. Masithanda bawethu oyingcwele isewenkosi yethu Yesu Kristu, mbangi yokudliwa kobomi, emveni kwemini Thixo wam sisondela kuwe ngentobeko ngokwalo Nkosi ilizwi lakho. Baba wethu oyingcwele, ngalo mzuzu Nkosi sizawuthetha ngalo ilizwi lakho elikukudla sakulapha, elingamanzi sakunxaba, elilithemba ngexesha lokuphelela kwethemba Thixo namandla onke. Ngalo mzuzu Nkosi kankosi sizawuphumisa ilizwi lakho, siphisa nkosi ezethu ingqiqo. Baba wethu oyingcwele, phakamisa nkosi ezakho Thixo namandla onke, ukuze nkosi abantwana bakho abaphulaphuleyo nkosi kwindawo ngendawo Thixo namandla onke bangava nkosi ukuthetha kwethu kodwa beve wena uthetha ngathi. Baba wethu oyingcwele, phakama ke nkosi nangalo mzuzu Thixo omhle kangaka. You are a faithful God Thixo olungileyo kumaxesha nkosi obunani nangamaxesha obubi uhlala wena uthembakele. Athi nkosi umbhedeshwa mawehlile, athi nkosi sithembe wena baba wethu oyingcwele ngoba wena uluthixo onguthembakele. Ngalo mzuzu ke nkosi thembakala ngenxa yezwi lakho baba wethu oyingcwele, utshile ezwini lakho wathi Thixo namandla onke ukuba ezi zinto sizicela sikholwa sinyanisekile sithobekile kuwe. Baba wethu oyingcwele, wena nkosi awusenzela ngenxa yokunqwela nokuthandaza kwethu kuwe ngaye uYesu Kristu. Uhlale nawena yedwa kunye naye umoya oyingcwele ngoku kude kube kunaphakade. Amen,
amen. Wow.
Kubaphulaphuli ke be-Cape Pulpit mandiphinde baphulaphula ngibulise.
Yeah.
Baphulaphule abathi join us siphakathi. Sibambelele ke kulancwadi kaMariko. Isahluko ke seseshumene sithandathu sifundeke kulamqolo wesihlanu sasithintela ke lamqolo wesixhenxe. Kodwa andizi kuthatha thuba lide uzakuthetha ngomcimbi wovuko lukaYesu Kristu. Mandiqale apha sizawukhumbula baphulaphuli ukuba inkosi iye yabethelelwa on the Good Friday. Yafa yangena engcwabeni kwafika indoda ekwakuthiwa nguJosefu waseArimathiya. Wafika indoda yacela umzimba kaYesu yayowufaka engcwabeni elingazange lalala mntu. Etimbali yasecaweni wafika apho kwelo ndawo balitywina ingcwaba lenkosi ngelitshe. Now wahlala inkosi ngomgqibelo ehlele engcwabeni. Sizawukhumbula ke baphulaphuli ukuba wayethe ngaphambili ethetha kunye namadoda amakhulu esithi mna ndiyakuyichitha le itempile ndiyakhe emveni kwezintsuku ezintathu. Abayiqonda abantu baphulaphuli ukuba inkosi ayithethi ngetempile eyayithiwe iminyaka kodwa ithetha ngetempile engumzimba. Yile nto iBhayibhile ithi lo imizimba yenu itempile yokuhlala umoya ke oyingcwele. Kuthe ke uYesu ngemini yesithathu wabe ebayalele abafundi bakhe esithi after 3 days I will rise again okanye I will resurrect, ndizawuvuka kwela mafileyo. Akhumbula loo nto ehlobo zam ezithandekayo. Kanti nala madoda ebeqambile inkosi akhumbule ukuba ebethenga mlahlekile emveni kweentsuku ezintathu uya kuvuka engcwabeni. Sifumana ke umcimbi ube resurrection okanye umcimbi wovuko kubuyiselwa kobomi bukaYesu ebomini, zihlobo zam ezithandekayo. Is to return back from the dead after ukufa, zihlobo zam ezithandekayo. Kukubuyiselwa kukaYesu emveni kokuba ebetshilo kakade ukufa emveni kweentsuku ezintathu ndizawukuya ndivuke. Baphulaphuli ithibhayibhile yam umariya bavuka ngekuseni bahamba bebheke engcwabeni likaYesu behamba bedlelani bebuzana ukuba sizaliqenzelwa ngubani na elo litye isivisa mazikathi kithi ibhayibhile bathi babehamba bafika ingcwaba liqenziwe ilitye baphulaphuli bathi bangena engcwabeni bafika zonke ubamkhelayo ekhekho
ngoba
ebetshilo kangadi ukuba I will redirect by Pula Puli. It is by them. I will speak up. But think of who is this movie. And I will tell you, Pulenda, we are so heavily poor. That is to me up. There is one thing now.
No,
we are there. Go on a staff. Imbasi bitshilo ukuba ukubana emveni kweentsuku ezintathu ndizawudibana nanegalili. Baphulaphuli, sinathi sithule kasibanika ithemba uvukile apha akekho isihlobo zam sokumbulela uThixo. Uvuko ke kubayimbe ingcwaba ugodo, uvuko ke baugodo kukusuka kule ndawo ukuze woyise ingcwaba. Yile nto ke uJohane ayibhalayo kusahluko se-11 uverse 25 athi Yesu mna ndinovuko ndibubomi lowo ukholwayo kum nokuba ufile wodle ubomi because jakade ingcwaba yo ndawo yokuhlala kubayimba kwengcwaba. Baphulaphula ithi iBhayibhile eliveni lokuba inkosi itshilo lizamazikathixo ivukile engcwabeni yahamba yayokuvuyabheka egalini. Zihlobo zam ezithandekayo, namhlanje yiloo mini inkosi that is rising from the dead emveni kokuba ebebathembisile kakade ndiphumele bawugondoli uthixo nengayakokuhlala engcwabeni.
Eyi nkosi,
umsebenzi woyokuthatha izithixo zabalweni kufa ilizamazikathixo ileti kwade sekolile idide ngokuba abobafayo kuadam bokuqala kuje ukufa kwabafa ngoadam bokuqala lungukrestu uvuko lwabafileyo. Izamazikathixo ngoba kakade kumele ukuba ingcwaba loyiswe. So ngale mine namhlanje eyi-direction kukoyiswa kwengcwaba. UYesu uphume from the mortal body umphumile from the portal body waphinda wabuyela ilisama sikaThixo ngoba ikumele ukuba inkosi ivuke sifumana ke bawukhozo incwadi ebhayibhile isixelela ukuba omariya babephethe
ubulawulobeeamafutha
akhothiweyo njengethixo lakajuda but balibala ukuba inkosi ayifani nabanye abantu ngoba inkosi yona washiye to do his
purpose
umcimbi we-resurrection kukoyiswa sifumana inkosi esi sithunywa sisithi kumariya musani ukuqhuphuka umbilini nifuna na uyesu wasenazaretha akekho apha uvukile ilizwi lamazwi kathixo so uzama ukubanika ithemba loba laa nto beyithethile kaloku khumbulani ukuba ebengazange ukuhlala ilizwi lamazwi kathixo kodwa bekumele ubana after 3 days andirekthe yile nto bathi xa bedibana naye amuyesu esithi musukundichukumisa ngoba sayi kubao ebesazi ukuba mna ndiloyisile ingcwaba baphulaphule ke ndifuna ukuthi kunika ndigqibezela inkosi ibisele izisolo zethu kodwa ithe xa ibuya yabuya yazokulana isithixo zabalela ukufa jekmin thina ingcwaba abawugqoto akumelanga sisamkele ukuba siyafa sisele lukolweni ngomhla wokuvulela xa liphelayo ithunongo ikibhayibhile siza kuvuka siyikhawulele inkosi ngoba ngakade owethu yesu i-redirected right again from the dead so that means a redirection kukuvuka engcwabeni inkosi ke ngaloo mini yesithembiso yavuka engcwabeni baphulaphule isibhayibhile yam endiletayo ekuvukeni kwayo yabheka egalile ngoba ebesazi ubana ebebaxelele kaloku ukuba bazalwane sizawudibana thina egalile isincwadi ke kajohane isahluko sesihlanu uverse 28 xa ethetha ngale nto bawuqotho ile ncwadi xa ithetha ngale nto bawuqothe musani ukumangaliswa koku oko ngokuba kuza ilixa abayakuthi ngalo bonke abasemngcwabeni balive ilizwi lakhe baphume ke abo benze izinto ezilungileyo benze elubeze elugukweni lobomi nabo ke benze izinto ezimbi nabo benze izinto zimbi benze elugukweni lokugwetwa jesmins ugubo bawugxoto wonke umntu noba wenze izembi o wenze izigwenhle uyaguvuka omntu ebevukela abonesebenzela khona ujohane so ndikotike yaloliti ngcwaba because ndifuna wonke umntu athi ngomhle wokuqala kwentloko avuke owenze okulungileyo abheke kulungeni kwakhe owenze okubi abheke ekubeni kwakhe ihlobo zam ezibandikayo that why jesus have redirected because he wanted abantu bakhe ibhayibhile bonke abo bobabobholo bengawafumenanga badinga kodwa bavuma ukuba bangabo ongena basemdini kwaabaphambukeli bonke abandiwenje njengobaubelu that means ukufa kukhona bawuqoto nobuko lukhona that means akumelanga bavulaphula ukuba siphelele engcwabeni kodwa ngapha kokungcwaba kukhona ubomi obuzayo bawasondeleke la mazwi afumane indawo zokuhlala ezintlisweni nasezifundweni zethu kodwa sazi ubana ingcwaba it's not permanent silibona kulazaro silibona kulazaro uba ingcwaba ikho permanent because inkosi yathi xa ifika ebhithani ebhithi abanye seyineentsuku ezine ngoku seyinuka wem inkosi yabuza nimbekephi because idinga likayesu kukubonisa abantu ukuba ukufa it's not permanent kodwa lukhona ubhuko wafikwa ke wasoke ukuba ubukho ngeingafazisa kwethu isibhayibhile wem uyesu nimbekephi ndinosalaala ulazaro wathi for resurrection isibhayibhile wafika engcwabeni wathi lazaro vuka waphumula ro ebuthelele ngethan ithandelo yathi inkosi ngikhulule nje ngoko ithandelo nimyeke ahabe because ukufa was not permanent kodwa ukufa kumele sigcine kodwa ukhona umvuko ilizwi lamanzi bathithu sizokutsho baphulaphula ukubala ukufa lukhona kodwa sufela kude noKristu makuthi ka ubhubha ufele kuye uKristu kenzela uba mhla ukhala kwesigoxo kale vukayo bonke abantu nawe ubalelwe ke ngoko edingeni ukuze nawe uvuke nabo bafele enkosini ilizwi lamanzi kathixo njengokuba ithi ibhayibhileni bazalwane bethu andithandi ningaboaelukufa ilizwi lamanzi kathixo that means ukufa kukhona kodwa lukhona uvuko ngaye ke ngukristu uyesu ngoku kude kube kunaphakadele amen.
Wow, Mfundisi Kiti. Siyabulela tata. Nkosi yami. Yini madoda uyivala kamandi kangaka le ntwakathelo malunga nokuvuka kuka Yesu bekunyanzelekile ukuba afe ukuze namhlanje sikwazi ukuba ngamalungisa ngenxa yokufa kuka Yesu Kristu wa Nazareth. Sibamba ngasizombini Mfundisi Ugidi, sibulele ngexesha lakho, sibulele indoba ukhethe iSunday ukuthi ube kunye nathi. I know ukuthi kudala niqhuba kusukela phango lesine niqhuba lenkonzo ngoku ndiyakholwa mkhonzi kaThixo indoba udiniwe. Ndiyabulela nibamba ngazombini sesisikhululo uRadio K Pulpit and on behalf of our Phulaphuli City enkosi kakhulu tata yanga inkosi yoxolo ingasiqinela wena iqhubekeke ikombatha iqhubekeke izambula izityhila kuwe ngakumbi nangakumbi tata msibamba ngazombini. Enkosi kakhulu mkhosi kaThixo. Enkosi kakhulu mfundisi wami. Sikhupha ke umfundisi uGidi apha ke emnxebeni simkhupha ke ngengoma kaBethusile esithi amandla egazi.